Dani tikumvira nyimbo dzapa mwamba Malawi wanga
mane mane na Yesaya Zapa ziko lapa nsimani ndizo sala Utakala ndizi nyumba holo mitala Nalama zo chuluka kape na sofala Apprenticeship zose ndizo sala Yeah, memba tina bada wosafala Waya utakala ndiyo tula miala Dipo china chiri jose chiza sala Ziko lapa sidifale ndo saiwala Osama pangila, zindo sama umila Osa nyenge duwa zapa ziko nzo sala Ukaza malila palibe usanyamula Palibe jamu yaya Zosala Money cars and houses Zosala My shop ni my business Zosala Zapa ziko la pansi Zosala, 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 Zosala Money cars and houses Zosala My shop ni my business Zosala Zapa ziko la pansi Zosala, 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 Zosala Osama zitama, poti ndalama Osama zikonda, poti ndiwe wana Ulindi masofa, kapena zima plasma Koma sunga tenge iwe ukazazima Maudindo kaya mpili iza sala Manyado mapando aza sala Mafriji mafoni aza sala Zambili pasiko ndizo sala Filisiala, filisiala, filisiala Jamtisu chapasi filisiala Filisiala, filisiala, filisiala Wawai man filisiala Money cars and houses iza sala My shop ni my business iza sala Zapa ziko la pansi Nizo sala, nizo sala, nizo sala, nizo sala, nizo sala Money cars and houses iza sala My shop ni my business iza sala Zapa ziko la pansi Nizo sala, nizo sala, nizo sala, nizo sala, nizo sala Zapa ziko la pansi mani nizo sala Utakala nizi nyumba holo mitala Nalama zo chuluka kape na sofala Apprenticeship zose nizo sala Yeah, memba tina bada wosafala Waya utakala ndiyo tula miala Dipo china chiri jose chiza sala Ziko la pasi difale ndo saiwala Osama pangila, zindo sama umila Osa nyenge duwa za pasi konzo sala Ukaza malila palibe usanyamula Palibe jamu yaya Zosala Money cars and houses Zosala My shop ni my business Zosala Zapa ziko la pansi Zosala, 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 Zosala Money cars and houses Zosala My shop ni my business Zosala Zapa ziko la pansi Zosala, 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 Zosala Money cars and houses Zosala My shop ni my business Zosala Zapa ziko la pansi Zosala, 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 Zosala Money cars and houses Zosala My shop ni my business Zosala Zapa ziko la pansi Zosala, 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 Zosala
Downloadani tikumvera nyimbo zapa mwamba pa malawiwanga.com